altine laso e jeɗɗi lewru juillet hitande duuɓi ujunaɗi ɗi e laso yande joyi e mintaji sappo e joyi habaruji studio kalangu e fulfulde e min Ali Ñalli Abdoulmoune yettinta e moɗon. Sembe habaruji meɗen hannden haalan dow sigilaki cuɓakiji gaɗoteɗi ɗo annden nder leydi Niger yaade yeeso. Hannden nduni hano fedde hawjine filla sigilaji gaɗol cuɓakiji ɗi annden ni andini ñalaɗe ɗe cuɓakiji ɗi annden gaɗoyte fa hannden ndu ardiɗo fedde de du watti dane yaade himɓe leydi ko watta ɓe nangi cuɓakiji ɗi gaɗirama no hiɗira. En kala nduni fa hannden dow saɗormaji ɗi bonnol diggiwol wawi ɗo annden ñame wondi ɗo annden nokku nokku ko wonno waddani himɓe saɗormaji dalila ƴeñol diyele ɗe annden. Yewtere pindinol studio kala ngu hannden waɗan dow jukkolgol waɗoɓe gacce dow internet e whatsapp en jukkete han nondu fa hannden no dewtere kiite leydi Niger haaliri ɗum noon no jukkolgol enɗen waɗirte. Maître Gojo Maimouna Gazibo fantina en dow majjum. Altine laso e jeɗɗi lewru juillet hitande duuɓi ujunaɗiɗi e laso kilewiji laso ɗiɗi e nayyi hedde huɓɓere arliti yaade Thirosérine ton andan bononde lore gom waɗi himɓe jeegom maayi himɓe sappo e joyo barmi ɓe nder mumen himɓe nayo andana ko e mumen gam ɓe barmake sanne. Bononde ka duni subaka o har yande jeegom waɗi loreji adanɗi himɓe are mumen kan en pempodiri fa bononde o andan waɗi gam ɓeydade se kettinoɗen ko Mawli Abdourahmane maire arlit haalani Moussa Mamman gam famtinde himɓe.
No bononde lawol kam waɗi fa faryam jeegon subaka on no karno laati ka illu karuji no nden ɗinno gattukan yimɓe no yaara yeƴƴen coy dow loore a potoraga koƴƴoan yimɓe no yaara no waɗa lawol arlitte ciro kiloji mum lasoji ɗiɗi e nayyi e arlitte nde neɗɗo no faƴi ciro sa garemu yimɓe jeegon heɓa mayɓe sappo e joyo mbarmi e haala ka kalte kayɓe ley loctorore to enda somayir to nayo mbarmi sanne ley
maɓɓe.
Ariɗo seni fedde hawjino filla cuɓakiji gaɗoteɗi ɗo annden nder leydi Niger asowe bittiɗo o annden yesso kokkoɓe habaru andini ñalaɗe ɗe cuɓakiji ɗi annden gaɗote sappo e tati lewru décembre hitan duuɓi ujunaji ɗi e laso kannon cuɓakiji conseil en annden waɗoyte teful aranol ardiɗo leydi kam fu e députéɓe kando kay laso e jeɗɗi lewru décembre hitan duuɓi ujunaɗi ɗi laso waɗoyte ɗo annden tefitaki ardengal leydi ɗiɗaɓe kindu waɗowan fa hannden laso e go lewru février hitan duuɓi ujunaɗi ɗi e laso. Maître Isaka Sunna ardiɗo fedde seni deduni fa hannden wi'i ko himɓe leydi no kani nanga ko watta cuɓakiji ɗi enɗen gaɗi wayno hiɗira fo enɗen gam ɓeydade se kettunoɗen ko wi Michel Dieu gam famtinde himɓe.
Seni suudu hawjindu cuɓaki nder leydi ndu abada yeggitayi ko partiji politique ɗin fuu potta cuɓaki kin hunde noon ko wooɗi jon oni suudu seni ndu no tokkititto gollididde e partiji politique ɗin fuu domude waroɓe do inde guɓal partiji ɗi ngala e laamu ɗin ɗo yaade altine garo o sey ɗi jiɗi warde kay suudu seni kay no tokkititto e wadde golle mum wona gam partiji go garayi jardoraki e golle ɗen non watta ko faddo golle mum nde waɗi ɗum fu ñaami amana leydi ni seni no yaran golle mum yeeso say to wiɗagol ngol waɗa illa partiji politique gonɗi e laamu ɗin illuɗi ngala e laamu ɗin fuu no godi laawol warde ƴeewa ndenne seni kay wala fuu ko wonno suuɗa nder mum no ɗon waɗira golle ɗen ɗo no laabi sariya yiɗiri
bonnol diggiwol maayo ɗo annden nder huɓere ñame nokku nokkun ɗon no hulƴina himɓe sanne tawaɓe dow fongo maayo go annden misali himɓe no ŋaari nder commune jooɓo huɓere ñame ɗo annden Boubacar Attiku joom banguere no ŋaari wi'i ko himɓe banguere ɗe annden ni no giɗi diggiwol ngol moƴƴine ko watta ɓe kisi bonondaji diyele ɗe annden gam ɓeydade se kettunoɗen ko wi Moktar Hammadou gam famtinde himɓe.
On peut considérer qu'il y a vraiment risque.
Miɗen mbawi wiide ko farritere no tawa e diggol ngol sanne gangol fuu ngol fuɗɗi bonnade mi anda sako ndungu no hanta tawe ngol taƴay gam se gonga ngol boni sanne de diggol ngol taƴay yerno yimɓe gonno kalirani feese ngol taƴi du wona harto no ŋaare ɗon noon ɗo eda ngol taƴay koni hen ni woni ngol towayno illu ndiyam naati seɗɗa noon tokkata dow maggol naata miɗa andi ko gomnante waɗi baɗe mum sanne no hani yettede seni miɗen mbawi hebde diggol ngol waɗe kolta ruf feedomu eɗum nafamin sanne de ɓe gaɗi bawɗe mabɓe sanne har ko data renugol nimɓe
ça a permis de sécuriser momentanement la communauté.
Niger Cyber Citoyen hano fedde hawjino filla jinganade himbe harko darata laabi internet e WhatsApp en aso bitido wandan be awi ledde ton andan der pukkorde yentala der hubere nyamede den sigila awol ledde den da he hawju mudum du fa handen dudube tat hano no Amina Cirni munkela arido sigila o halani dum Michel Djiji.
Notre projet concerne
projet amen o en kan awde ledde non imen do simitiere yentala ardido hawju hubere nyame kam ma o wadi kam edan de men semme komen gidi woni do der gallure nyame men pungina ngari mudum haro awde ledde ko buri on fani woni rende ledde den en hana awde de tan hitane fu tati imaliru ut idum awa ledde dudde amande hitane ko do soeke kuma don non futata awde de ko woni golle meede awde ledde den imarenu de fayaade dubi sappo tawe ledde den en do ayi dum ma weltare no imen ada goddo joodo reena de yarna de imen gattana de ko hisinta de imabisaaji der amen lewru fu goddo amen no wara yobane on der on ko men kawrtini o rara imatsala ko fola projet amen oni ko dubi tati no e karende ledde de hanne me awi ko watta ledde chapande jeego imago o ardido hawju hubere nyame o jamime men beeda awude tokkere goddo men dare do yaade gettire weere gado julbe
après la fête
kulo buuji latobe bal hubere zender der andinore mu ende gadi janci ko ardido feni futu fedde leedi hawjino filla latol bal do der leedi Niger kam fu e filla fedde hawjino filla latol bal der region zender wonno da har ko darata golle kulo buuji di endan do der hubere zender nabi en der region zender o enden gam e dari se kettino den ko Soumaila Abdourahmane fedde Alkali Nasarawa club goto der wadube andinore de endan.
Cette situation sombre et
sa dorma nibudo molatol bal e pellelatoje bal damagaran ngoni no jia o dalila majum fu no horejo fedda hawjinde filla latol bal der Niger onno wodi joyre o woni mo watta der mun der filla kawjaki pellelatol bal den e no gollirtam e wadde lural nata chakanimbe don sabi commune ardibe pellelatoje bal be min jami e horejo fedda hawjinde filla latol bal der leydi om acca nata der ko walana le filla kawjaki pelle latol bale den eno gollirto
la vie et la gestion de nos clubs
feni foot fedde leddi hawjino filla latol bal do der leddi Niger subaka o ton andan der gollirde mun sendi cede ko kaade dalila walirde himbe buutira sador maaji di nyaw coronavirus waddani do en harko darata latol bal gol andan cede dollar million he ujunaaji hemre ka en FIFA hokki leddi duniyarde andan harko darata ko walirabe be buutira sador maaji di nyawgu andan waddi der maaji duni fa handen dum wi ko ujunaaji hemre den andan hokkama gam walirde ko watta latol bal rewbe sembin dinam gam be dare se kettino den ko Silman Mohamed wi Moktar Hamadou gam famtinde himbe
vu l'urgence le
gandu jamama wadde do ko yawi committee kawjido fi on adake yobude fadde wakati on warde club super league no pelle sappo enay ko cede mu moto millioji chapande jeddi club ligue nationale club fu millioji didi no di nogay ko cede mu moto millioji la soje didi club ligue regionale goto mabbe fu million goto no di pelle chapande jeddi e go ko cede mu moto millioji chapande jeddi e go walde ko regionji din do no jeetati ko cede mu moto millioji jeetati yewobe latol balbe millioji sappo hawjibe dartino latol balbe millioji joyi hawjibe filla nyalal der latol balbe millioji jeetati fedde ekitobe sukabe ummatore million goto orten millioji joyi hokkobe habaruji do fijoji pertor balbe millioji tati e stade general seni ko cede millioji tati e stade municipal million goto e ujinaji hamre
1,500,000
der andinore minister kawjido filla cellal himbe do andan der leedi Niger alal bittido o andan laso e jeegon lewru juuy tandu ujunaadi de laso andinore de wi do cikkiraabe nyaw coronavirus kam di do en nayobe cellal mu en jewtina himbe jeetato hebe tawra nyaw coronavirus gu en himbe jeetato be du fu leede yasin juudi nyawgu andan garde leedi Niger mi cintina himbe duni ko illa nyaw coronavirus gu andan wangi do der leedi Niger fa warde kenga do cikkiraabe nyaw coronavirus ujunaaji sappo e kemi di do helaso tato e jeetato himbe ujunare e hamre e woronje dido tawra nyaw coronavirus gu enda himbe la soytato e jeenaw ka en may dalila nyaw coronavirus gu enda himbe ujunare himbe ujunere e laso e jeddo ka en nyawta dadi nyaw gu enda himbe du fa handen woronje e jeegon gonno nyawti handen.
Assalamu alaikum sakirado jango anda ni
alhamdulillah yettore Allah anne noy gontirdo harton
ah basi fola réseau oni woni woda hande fesseda
min kay amido nanane no wodiri fa
ah to wodi non de ne muraduji din
to wallahi hande muraduji kay fille mun no sadi senne kaw an gaddo juudo jahangal o hande o yemaaki basedda
ko pamda o yemaaki ne
o mo dojja bandu makko no wuli o mo tawda sa donnan duka har puufe makko de andam bo faama makko wala no wurtoro no wodiri ankay ni alama ko wela heberne bodum kan woni he makko
ah nene sakira accumi hokke jamiroje do ko yaawi yaawi ko haani gada anani o durwa to burtu ale baade ma to acca fe goto wurto gada majjundu to acca goddo warna atle baade ma do tafon non non du kondani nodda lamba sappo e joy o endan joni do ko yaawi yaawi ayyan loktorobe ngaran wuro ma don endan so be ngari du kondan be daran kawma o e jeewan cellal makko be jeewan du kondan cellal kelol himbe baade ma fu ndene ko haani sakiraado to yeba feysiada kalay kawma o tefa du kondani hon ko watte ko sumato hunuko e hinardo enda ko kawma o sumo hunuko makko hinar makko do ko yaawi
de bandiraawo dum foti gadol kulle de fune
anan nay nyaw godon warti no wi'e coronavirus ko lati hanti duniyaar fu bodaaki fe goto no
subhanallah den ka fi on hurjini sanne den kati yewtere mede telefon o fu do ko yaawi mi yata wuro mi halano koreji am mi nodda du faande lamba sappo jomu biuda kam o
tinda du ko nan faande e goddum kam wonto jeggita keddi himbe taanobe yide kawma o fu
dun do yo anni nore non de studio kalangu wadi hawtaade e ministere kawji do cellal bibbe leydi niger
an nonno lawol lamu leydi joddinangol tati lewru juillet tan du ujunadi de sappo e jeenay gam hawjaade filla jukkol gacce gade tede do internet e whatsapp en haliri dum no wodi gacceje jukketedi fa hande han nonno dewtere kite leydi niger haliri dum jukkol goldu ni fu no wawi yottaade fa he tetol are gollo o andan gollo o andan du fa hande hade wottude habaruji do internet e telefon mudun nane watte yomne cede mutol gacce gam be daade se kettinode en pamtinol gol metre goje may muna gazibo wadani balkisa hamidu gam famtinde himbe
do filla gadol gacceji e takkitorade internet gacceji di tawandel tarki sariya e labi lamu do fi majjun
c'est d'abord le chantage vous pouvez faire
ginanda ni no igol sentina ne o hano annudo sentene jomu yu asehinnaki no sentinamu on non no wawi nawtorade internet fa sentinamu chagal mun jambi jomu no wawi gollirde ino kure witene site web do internet misali whatsapp na facebook wadde jambi mane ne ono wawi fa hanne fenande goddo do internet de on gadi goyna goddo internet commenta dima ko bi leydi gon inawtorade do internet misali facebook ma whatsapp gacce onno tawa der lawol lamu kawjingol filla golle hokkobe habaruji kambe kawjingol filla wadobe gacceji do nawtorade internet misali jomu wada gacce de tawa nawtora kina internet na facebook dun yamama ikitto do hinno sanne hebo jukkamo jukugol chattumo
la sanction soit très sévère
jukugol il hen gole tawa der dewtere kite e lawol lamu kawjingol do filla wadobe gacceji do internet dun
si ya une condamnation pour une
senina ngugol gol tawama do gacce gadaado do nawtorade internet o fu fulawol seria amana gineji di jomun golirdo internet o jabe hem gankanji takitori wadde gacce de do way latade telephone cellulaire na machinaji ko internet lawol seria hanana hada fa hanne nildugol do internet woynaki na talki goddi chabantodi neddo gadol gacce hittodo on no wawi de no yidi watta goddo hada jomu do no kure internet to wadi gacce dum hittodo on no wawi fa joni hokkude lawol binnudo talkurdo internet on yobude do no kure internet to lildi talkuru on to yaade balde sappo e joy no wodi bibbe leede ko e chattude yobbe gollidita e laabi laamu di seri a jojjini en on duno baawi nangede duubi tati yaade jeego on kasu jukkedu konda ujunaaje hemre warde miliyoji jojjede sefa seni tiagal balde sappo e joy de jomu nanga fa tabbintinama no yaha kaso o sali wurtinde talki kite di no wawi nangede kaso hitane warde duubi joy jukke miliyon goto warde miliyoji jojjede sefa
eyin amam de 1 million a 10 millions de francs
bandiraɓe hettiniɓe habaruji studio kala nguɗo yewtere pindinol meɗen handen ko waɗi dow jukkol gaɗoɓe gacce dow internet whatsapp en kokkol habaruji meɗen timmata amma miɗen miccintina on ko batu joɗo kalen studio kala ngu handen waɗan dow juɗɗinol janguinoɓe nder université jo yonde ko emu en misali har ko darata systéme LMD o anda Almustapha Bakimba Touré kan ardoto batugu
kettine sigilaji studio kalangu kadi to tawaɗo nder duniyaaru do facebook studio kalangu
facebook studio kalangu
no welakam sanne miɗo feccide ɗum